studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim Juara to ɓoggi jande gafandu hala Mamadou Sama Seifu jamñali sakraɓe keɗiɓe. Baale politikoji e dental syndicaji holti gonda gafe e sifaji subagollo golloɓe fedde CNT ɓe holliti mette mabɓe fewde e yebare lamukoɓe transition ɓe dow mabɓe. Bangal multireji ɗi mbiyanno gouvernement o dardi commandant eɓe darude tafunde multireji golle mabɓe fadde kawrital dow humcangol hoore himmeji kala gollirɗe e on wattu goto o ardiɓe seniɓe holliti na bemba ni mbiyan darnugol golleji ewtagol yuɓo indeji gotoɓe ɓe. Président transition o bandaw fuɗɗi mbiyen alkamsare hannde dawol makko arande wolle leful leɗe ɗe gollo mbiyen ngolɗo dawol balɗe jeegom leɗe seeda o yettinamo Ghana, Togo, Sénégal e Guinée Bissau. Ɗin woni semme kabaruji amen hannde kiikiɗe alkamsare sappo e ɗiɗi lewru novembre hitande 2020. Bisimillah sakiraɓe. Bangal CNT baali politikoji kewɗi mbiyen e dental syndicaji holliti gonda gafe e mbiyen kabaru muɗum tawene alahaali subagol golloɓe ɓe mbiyen Martinama Kumba ñande talatare ƴaɓɓide nde mbiyen keɗɗana ko heɓen en Imrana Kilou Mayga e dow fayitango Ousmane Ñaly Bouly.
Confédération syndicale des travailleurs Mali kañum ɓami haalata fo fedde CSTM joɗeke boto alalbare nde hollitinde wiide adadu hokka dow yamirore CNT nde natta e muɗum. Fedde nde holliti wiide kaldal waɗaka tafon fadde wiyede guɓal kuɓantogal sériyaji leydi meɗen ndi ɗum laamu hakkundeji o joinete. Ɗum wonno ko M5RFP fedde humuninde fa laamu Ibrahim Boubacar Keita a jippo laamu nde ɗo holliti wiide. Ley ko joɗi batu alalbare nde comité stratégique mouvement 5 juin kañumde wi natta e golleji CNT. Hoore mabɓe kolti wiide golleɗe mali fuu militaire e ana gondi ardinede yaltingol baale e parti politique ŋaaji. Guɓal politique gongal kañumdu holliti mettimuɗum e CNT. Ɗum woni coalition de force patriotique ko FOP. Kayre du nde holliti wiide kaltidal fuu waɗaka laamu hakkundeji o ana wondi e wadde ko wawi fuu fa dawrana kabaruji leydi ndi fuu. Ɗum wona e démocratie kaku ɗum moƴƴana leydi ndi du. Ɗum wonna ko hooreɓe ko FOP kolliti wiide. Parti yelema mo hoorejo ministre en kiɗɗo Moussa Mara ardi kañum du holliti metti muɗum ene hollitira wiyede CNT joinirte ni. Guɓal ngal holliti wiide caggal ko joɗi ley batu yimɓe muɗum natta e CNT. Hoore mabɓe kolliti wiide parti mabɓe o ana wawi faabade laamu hakkundeji o fayse natay ley nde gollirde. Caggal koɗɗe baali fuu kolliti wiide natta e CNT hono fedde nde joinirte joni. Laamukoɓe laamuji hakkundeji ɗi dartan dabreji ɗi ɓami ɗi darano kabaruji goɗɗina hono fedde CNT nde joɗirto. Landi kewɗi ɗi ngala jaabu wattu gonɗe joni o.
Fay hunde hana hadde anniya golle transition o saabi fanda muɗum yo tan hello e ley heeƴo golle mabɓe. Ɗum woni ko holliti hanjotoɓe mbiyen yogaɓe keɗɗa Dawda Traoré yo mbiyen jangguinoɗo jande duure Bamako keɗɗana komo harni Fatiya Tara e dow fayso tango Ousmane Ñaly Bouly.
Ko ɓe gaɗi fuu daña yimɓe ɓe nanga e hakkillo immo kolita metti muɓɓen. Hannden murtireji ɗi ana wayi hono ɗum laatike al aada le démocratie kako leydi men ndi ka ɗum haana bonude golleji CNT na tannude ɗi. Sini golle fuɗɗi mo haani jukkinede sini tawi aɗa jogui taƴiral ɓe ɗum laawol lobbol jokkuɗa haana yoppudengol no haani yimɓe politique wotanaɓe warde suudu assemblée won taweteɓe caggal muɓɓen ana kolitaɓe hakkillaji lobbi. Ndenno sini noon ɗum wori neɗɗo ɓamaɗo fuu ɗum haana laatade tiɗalla.
Sakiraɓe mbawi sata fof kutiha mbiyen hakkillaji moɗo e dow kabaruji amen bangal bembe amen Facebook e kañ du Twitter. Ardiɓe fedde humanide wuteji holliti na bembani tiallaji ley mbiyen ƴewtagol yuɓe indeji gotoɓe. Ɓe haali ɗum wattumo ministre humani hakkitere laamu mbiyen fangoy gollirde mabɓe nde. Seni holliti ɗum ko ɗiɗo golleji darna ko batte mutireji golle na mbiyen wawi latade sababu hello e ley mbiyen landilal wuteji ɗi. Keɗɗanna ko Amadou Ba mbiyen kam woni hoorejo seni ko halni kam e dow fayi tan ko Aly Cissé.
Nous invitons le gouvernement
de nada gouvernement leydini fuɗɗa landinde kolle wuteji ɗi. Mbiɗa andi won tiɗɗalla gonɗo bangal yuɓɓagol yimɓele kamɓe waɗe wute. Min kolliti ɗum ministre kumaniɗo margal leydi eɓe kani ittude ɗati yalla ɗiɗo golleji ana heɓa laawol saabi ɗo min mbawi fuɗɗude landinde wuteji ɗi. Mbiɗe miili ɗum mbiɗe mbawi fawde gikke amen do yuɓɓagol yimɓe kamɓe waɗde wute no yawiri ngam min kana jatade ɗum saabi wakkati ɓameteɗo o ana fanɗi omo hasindini e bawɗe ɗum.
Pas toujours les résultats escomptés.
Holtama wiide mbiyen officier kiɗɗo larmé Mali dugunoɗo gilla hitande 2012 warama e ley imadara guɓal barkane ley mbiyen cercle Tinderman sahal Menaka. O mbiyen oɗo kabaru o dow bembe ande ɗe gonɗinama wonande sakiraɓe iwɗo o. Colonel Bamoussa Diarra yo neɗɗo fedde HEA mo mbiyen MAA signiɗo dun talkuru Alger ndu wakkat joniɗo o kay kisema madum barkane cafaki dow kabaru muɗum. E fande ley kabaru wiide président laamu hakkundejo o mbiyen fuɗɗi alkamsare hannde dawol balɗe jeegom ley CDAO. Men bandaw emike Bamako do hande mbiyen yaha Akara to ganato chagal mudun o yahna Togo Senegal e kanye Guinée Bissau to ganato no o yidande honor jor makko men nana akufu adu kedanna ko ben en intal ak Bilal e du faytan Umar Waygalo
kanko persitan lamido lamu hakkunde jo alkamisar handen sappo didi lewru novembre ndu won yaltugol makko arande wakande mu yettino aéroport international Modibo Keita Senou joko president mo nodirta colonel Kassim Goita no jokkuno tiagal makko kanye premier ministre Mukhtar Wan e ministre ngabe wobbe goldo jaltol arande wol o fuddi dun le sappo didi dun timma yan le sappo e jeddi lewru novembre ndu arande o yottoyto Ghana tiagal mudo ya Togo Senegal kanye Guinée Bissau wakande mo yaha non ndo mo jokkindiri e Zeyni Moulay ministre kumindo hakkunde Mali e leedele godde kany Al Mahmoud ag Ilyen ministre kumindo kabaru Malin kobe wombe njola yogay tayki titobe ka kulliti wide wattu jonob imma daraaji be gonde wadde yella gidraago hakkunde Mali e leedele godde e faaba muyo muude himme yurmende yallande beeda tekkude
gourma o ndardi mursobe be mbiyen darunta fu murteji mabbe fadde kawrutal do mbiyen humtangul hore kala himmeji gollobe kenya woni ko ministre hakter lamu martin dun kumpa kulnel mbiyen litna kulnel abdoulay mayga holti wide rafikalisi wodi wakar jono kedna kuma halni kuma finkita e do faysango alsisi
tawere imma daraji di fedde juinaane kande halde hakkune amende wadi fu won tobbe timi kawraydo mudum tobbe ni gouvernement leedi malika e syndicat be heba kawraldo mudum woni tobbe go didi tati nay jego jeti kan sapu le wi syndicat be kawral ana hani hebele do dido tobbe sabi dun tan woni dabare e juudu mabbe mbawdo yaltindeme le tiddala mo mi goni murtere mo be gondi wadde o walla tammi wadde golle ko mi kalfina le lamu hakkune rew gonga ko be narta ko hakke mabbe ni pamani dum no gouvernement leedi malindi ana wonde tiddala le odo wakkati mi de narda be be muya seeda do no mi landinta batu modo bangal majju
bangal matoar men coupe d'afrique des nations leedi malindi kani leedi namibi mi mundrana nyande aljumare de federation leedi mali holti wide batte nyak covid 19 neddo foy goto natata jeweedo men odo match o e dum woni ko holliti mi dum woni ko mbeerna holliti dum je ibrahima kulubali hanni dum no sekou gojigo kedda na fashitango alsisi
lukkutu balon o fiyeteto fay goto tawatake to ɗum saabi somi ɓami dabereji mawɗi fewde e majju mangal paɗe en ɓe filtinan stade to balon o fiyeteto juttinoɓe kabaruji fuu ɓe jogaki talkurum test covid mo ɓettetako balɗe ɗiɗi na balɗe tati natta le stade o yalla piyoɓe balon leydi mali gonɓe kabala hannde fuu ana sellina alhamdulillahi piyoɓe balon noga jeego gonɓe kabala ɓe fuu ana selli ɗiɗo gonɓe lawol fa tawata ɓe ɗo ana selli faɗe maɓe iwde club ngay toɓe piyata balon to ɓe gaɗi test covid mabbe ko ɓe yetti ɗo ko ɗo ɓe gaɗi test covid o hollitama wiide ñaw covid 19 o wala e mabɓe nde wakkati momin goni hannde o ɓe fuu taɓe gondi wadde test covid kabala
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
mbiyan sakiraɓe mbiyan no paami wiide jonka e naati e kabaruji amen ɗin bangal mbiyan fahande li kabaru wiɗi sakiraɓe mbiyan andon tew kankana kiɗo président Amadou Toumani Touré holtama wiide na waranno Bamako ɗo jamma asawere warwore nden bangal mbiyan diwowo nden oɗo kabaru matna kumpa bangal kamɓe haɓitiɓeɓe holtiɓe ɗum mbiyan mayiti makko waɗete ñande talatare warwuru nde to dokku lolliɗo 34e bataillon to génie militaire Bamako wattu 10h fahande le kabaruji ɗi andon wiide mbiyan dental syndicat ji leydi Mali joƴini keñen mbiyan dental sigaji syndicat ji doctor en leydi Mali joƴini keñen sappo goho lewru novembre mbiyan mutere golle mabɓe baɗɗe jetti bangal mbiyan arande wurogol yo hakkude noga e joyi yaade noga jeɗɗi lewru novembre ɗiɗo ɓo o mbiyan yo jeɗɗi yaade sappo e goho lewru décembre ɗiɗo fof yo batte mbiyan e himmeji mabɓe humcandaka hoore e bangal fonction publique sakiraɓe mbiyan noon ɗum timmita kabaruji amen ɗo e seeɗen yewtere meɗen wowande
sido tamani